99 everything. Last King.
Tucci.
Oh yeah, moko moko, yes, au vip. Tujachie katu na kesa au vip. Pakizidi unyama tunapoa au vip. Pakiboa tunachimba fresh au vip. Kizingua na zingua, au vip. Fresh to kafu, yes, au vip. Wachumba kishoboka hatuvungi au vip. Macho yote yapo on us, kwani vip. Vipi tag blako la kidwanza au vip. Hivyo najificha na jibranda au vip. Meza zichafuke times two au vip. Najikoni baka tuongea au vip.
Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy.
Na vikao ufanyika ba au vipi. Vinginevyo tutakuwa busy kwa mvipi. Unenjoy zaidi ukilipia au vipi. Pesa haikai kitulia au vipi. Party don't stop, tunahama au vipi. Sukendesha kama imeibiwa au vipi. Tochi zote zimesha lipiwa kwa nzipi. Ya tundo na to protect au vipi. Living our life to the best au vipi. Kitakacho turudisha down sijui kipi. Psycho itabaki kuwa tight au vipi. Kutokujuana ni silaha au vipi. So you know what's next.
Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy.
Tunchi Masi.
DJ, keep it on repeat.
Tell
me.
Tell me.